Katafunayizo kusonga za bienjigiri za mtisikia na kasongola ngone samu mbangiri sabie ministry vunayizo kusonga za bie milimu lana bie ngudo mguanga sako naba diventi kongire ya manyi mte katika jowa deba kola yo kuwagira bienjigiri za mtisundu echeyo sako na kuwagira uwele zeyo na kasongola binabio gedo kusumulia katika MSDA secondary school kakoge kampa seo jivaba deko abatu nulire mingeri ye vigezo jivaba isamu mwaka bili abili mwetano ilanga wevada
na fenga education department tuina okukua tila wamu tuvenga tutambula nabo chintu chena chena chensoboro kukola nga DEO mja chikola esomero lino lisoboro kutumbuka kubanga nga district nchimanyi district mulimu wa masomero matono masomero aga matono kutuba nga tufunye abatu yambako tuina obgaye ambako gakwatirako gakulakulane nolwekyo njagala okunokwebaza abazadde bateekawo enkola nti baweerera abaana baabwe mu ssomero lino ate ne batrusting essomero olwa history ya SDA Church ne nebaza ne SDA Church values ze bapreachinga mu kanisa ne ku masomero ne mu baana ebintu ebyo bibakola bulungi kubanga omwana ali disciplined asoma bulungi
kedicha bisaso Vincent wakati kama msini ya second school kakoge kwa kurute geza ntipayate kisente katekeno iyo kujaguza nga baji kila bilunje lukule duwa vana abasinga bagendo kwege ata kuzivasite
unakuruwa lero kukunganyewa na katika MSDA kakoge campusi nga tuweba za katonda uruwa vana bafe abasini yoyo kuna na mkaga okutula atene baite vivuzo nga babi itila kubwane na ugrunji dadala obasube so kugenda kuma universities ne colleges tuweba za katonda nchigwemunu kwa fogusu osite okutuza vana kitwalo oza nti baba nzano kukolo bulungi bwebati ne mukama tumwebaza nti abana bonna baita bafuna grades ennungi eziba soboze so kugenda abasini ya 4 kugenda ku senior 5 ata abasini ya 6 okugenda ku universities mukama tumwebaza twebaza Katonda obaba genyi abakunganye wano abazadde baffe abana baffe bonna abantu lwa mwaka 2025 mugenyo mukulu dio wana kasongola abagenyi bonna Bishop of North Buganda Field ababaddewo ku mukolo guno okuguwa ekitiibwa okulabira ddala nti omukolo guno guwa essayidi nnya lya Katonda ekitiibwa.